Sacrifice your body. Give me another day. I wanna show you how I run the land.
Stop the government.
I'm gonna be the
call. Uncle.
Zenazuno. Zizebutera bansi byenkogo. Mubiri gwange guli mwefujo. Nyagalonda biyo gumale chejo.
Sacrifice your body. Give me another day. I wanna show you how we run the life. Omwana nyamulabye. Amunda bideko. Kusaba mpelezo bufananyi. Nze ngenda kukutambula. Ngenda kukubuna mawanga. Ngenda kukweola. Nze ngenda kukusasula. Kusasulire mu mabanja. Nze byona gwamanyi. Zijja mu kazi gonkubya bifananyi. Ebirowoozo bingi byagalayo kampani. Ozulo beranga gamba zamanyi. Nze byona gwamanyi. Zijja mu kazi gonkubya bifananyi. Ebirowoozo bingi byagalayo kampani. Ozulo beranga gamba zamanyi. Nze tompita mbali. Sembera kumpi tofa ku nsonyi. Zizebula mbalamba kuwe kudai. Olabikoli nayo yakulimba ebali. Yakulimba ebali. Zena mukwano gwani nebiro bino. Tomanyi iche baitamu wabiro. Ogeza nondeka wano mukatilo. Owo mukwano zempeleza piro. Make it once or make it twice. Much more love na paradise. Come 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 do it twice. You the one I wanna love. Zibina kwa mani. Zijamu kazi gonkubya bifanani. Ebirowoozo bingi byagalayo kampani. Ozulo beranga gamba zamanyi. Zibina kwa mani. Zijamu kazi gonkubya bifanani. Ebirowoozo bingi byagalayo kampani. Ozulo beranga gamba zamanyi. Sacrifice your body. Give me another day. I wanna show you how we run the life. Omwana nyamulabye. Amunda biteko. Kusaba mpelezo bufananyi. Zena mukwano gwani nebiro bino. Tomanyi iche baitamu wabiro. Ogeza nondeka wano mukatilo. Owo mukwano nze mpeleza piro.
Zizebutera bansi byenkogo. Mubiri gwange guli mwefujo. Nyakalonda biyo kumale chejo.
Nze byona gwamanyi. Zijja mu kazi gonkubya bifananyi. Ebirowoozo bingi byagalayo kampani. Ozulo beranga gamba zamanyi. Nze byona gwamanyi. Zijja mu kazi gonkubya bifananyi. Ebirowoozo bingi byagalayo kampani. Ozulo beranga gamba zamanyi.